the Buja piano.
On these,
sweet beat. Yega mugama.
Money was up. 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 Money was up.
Dunia ni mpenda naikupenda. Dunia ni mpea naikupea. Wabongi wajoyo, tuna wapa moyo. Wanatuacha vibogo yo yo. Situti wajali, kwa watutali. Tutu wagai ndo, wanatona mali.
Umari wasapi, umari wasapi. Money was up, money was up.
Ali jua si to mocha no mana kakoma. Tapia zake si kachenji akawa noma. Ali jua si to mocha no mana kakoma. Tapia zake si kachenji ikawa noma.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Money was up, 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 money was up.
Ona squeezy na enjoy, squeezy na tembea, squeezy na simama. Wana shanga kuniona ba, kila siku kwenye club. Sina tatizo na mtu yoyote. Wabongi wachoyo, tuna wapa moyo. Wana tuacha vibogo yo yo. Situti wajali, kwa watu tali. Tutuwa gai, ndo wanatona mali.
Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tapia zake sika chenji, akawa noma. Alijua sito mocha ndo mana kakoma. Tapia zake sika chenji, ikawa noma.
Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma. Fagio la chuma, piga fagio la chuma. Fagio la chuma, tunapiga fagio la chuma.
Oh.